re a leboga fa o santse o na le rona ga jaana ke metsotso e supa pele ga ura ya bongwe e ke thulaganyo ya dikgang tsa sešweng ke itlhabe botlhale ke thulaganyo ya ditiragalo tse di diragala mo lefatsheng le re tshelang mo go lone mme ebile ka gangwe fela mo go tsa boitapoloso gompieno re bua ka documentary e lebelelang matshelo a batho ba ba ineetseng mo diritibatsing le go retelelwa ke go tswa mo go tsona e bidiwang Breaking Chains Stories re laleditse motlhagisi wa yona ke Vukile Rakgotla gore e begela ka ga yona ka botlalo re go dumedisa re go amogele mo motsweding FM Vukile
Re ke go dumedise o Spifi ke dumedise le bagetsi ba motsweding FM
re a leboga Breaking Chains Stories e bua ka ga eng
Breaking Chains Stories e bua ka tiriso e botlhatso ya diritibatsi jaaka re itse gore bašwa ba rona ba ineeletse mo bolwetseng jo jwa diritibatsi
jaanong seo se ra gore letotile go bua jalo le bašwa
the idea ya Breaking Chains le go etsa documentary ya di-drugs re golela ko location-eng whereby bonnaka ba rona bo buti ba rona bo kgaitsadi ya rona ba feleletsa ba wetse mo go bona bolwetse gore ke re ke yona trepe e ba siya maybe mabaka mangwe a botshelo a ba gatelela so ba bona ba kry-a botshabelo go kere refuge gore ba ipatike ka yone nyaope ore ba di bitsa ka maina di na le maina a mantsintsintsi so re bone go le botlhokwa gore re leke mo re ka kgonang mo teng re thuse government re thuse di-department go ka falosa ba re ka kgonang go ba fitlhelela ka yona documentary e ya Breaking Chains
Jaanong ke ipotsa gore ke eng se le goreng se ka ngwa ka interest ya moagi go mo rotloetsa go lebelela jalo yona documentary eno
e monate because wa utlwa ke bua ka makation so wa go kry-a strata se sengwe le se sengwe mo location-eng se na le ngwana o motlase kgatelelo ya tiriso e botlhatswa e ya diritibatsi so ke re bua ka bana ba ba senyang mo dijarateng tsa batho ba senya ko di-next door ba senya ko magabone so e ama mongwe le mongwe o dulang mo location-eng kana mo metseng e mabapi maybe kere mo Mafikeng Montshiwa Boramosadi jalo le jalo so mongwe le mongwe a ka batla go itse kana go bona gore ke thuso e feng e agelelang go tswa ko bangweng gore e ka thusa bana ba ba gateletsweng ke yone tiriso e botlhatso ya diritibatsi gore ba kry-e thuso mo re dulang mo teng go nne safe re kgone go dula re itse gore ga o tlogetse selo mo tlogetse maybe kgoro e sa notlelwa ga o tshoge ka moso o tsoga go tseneletso dilo tsa gago di nyeletse cause go na le ngwana o senyang ka mo next door o go na le ngwana o senyang ko back opposite so ke nagana gore e ka bangwe ka bo botlhe o batla go itse le go bona gore ke dikgato tse di feng tse di tsewang ke bangwe mo communityng go ka thusa bana ba bone
ebile ke solofela gore le baagi kana batsadi ba bangwe ba ka kgona go ithuta mo go yone gore ba kgone go bona gore le fa e le gore ga se bana ba bone bana ba e le goreng ba teng ba itse gore ba ka kgona gore ba ba thuse ka se le ntseng jang jaanong ke eng gape se e le goreng batsadi kana batlhokomedi ba bana ba ka ithuta ka ga sone le fa e le gore bona ga bana bana ba e le goreng bana ba inetse jalo mo diritibatsing
se segolo ke gore ga ba ka e shebelela documentary e ba tlile go kgona go bona gore ngwana ke eng se se mo gogelang gore se be se a fitlhelele a tsene mo tirisong e ya diritibatsi and then ke selo se se feng se ngwana a nang le sone se e ka reng maybe a palelwa ke go bua le motsadi mare motsadi a ka bona di-actions gore di-symptoms e se ke symptom se ngwana wa e gagabela kgang e bosula e ya diritibatsi so ga ya bona sign-e e rileng mo ngwaneng wa gage wa go kgona go lemoga ka bonako maybe a ba tsiboga cause o tlabe a setse a tlotlo cause documentary ya rona re statile ka plan ya go shuta mathata ba bangwe ba babedi ba go Montshiwa mare e ya e gola cause go tlhafelela batho ba bantsi bo re kopa thuso ga ya ko toropong batho ba setse ba recognize le George gore ke lona ba le ba documentary e so ke kopa thuso ke batla go tlogela diritibatsi ga o ya ko kaekaekaekae ke kopa thuso ke batla go tlogela ga o ya ko kaeka so ba setse ba tlhagelela ba le bantsi ebile re decidile gore re tswelele re shute di-episode tse di senang pa
Ibile ke ne ke santse ke re ke tla mo go yona gore tshologelo ntse ene e ya nna ka tselentseng jang a fa lentse letsoletse le shoota yona documentary eno ka ntle gore go baša ba le bantse ba ile goreng ba inetse mo direti ba tsemme ba batla go tswa mo go tsone re solofela jalo gore ba tla gona go ka ikgolaganya le lona gore ba gone go bona thuso jaanong fa ile gore re batla go bona documentary eno le bontsha fa kae kana ibile e tlile go tswaneng.
The idea that I started to make a documentary, I created this thing, and then I was able to pay for it. Tuso efing etachelang hanzere zama. So I busy in zama kubwa lebo SABC. The broadcasters did different. The channels did different. Hora keka bagasi. Say documentary arona by tsenya mo moweng ya khona go fithellela audience e ntse go fetela nang le yona mo di social pages tsa go media pages tsa go so ke re busy re tsama go bua go le batho ba ka re thusa gore testing go nna go fitlhelela batho ba bantsintsi
re leletsa jalo masego mo go se o vukile mme re tshwanela ke gore re tlogele fo re a leboga re solofela gore documentary ya rona e tla bona jalo tshegetso e batlegang re a leboga. Re a leboga re tshwanela ke gore re tlogele fo vukile re leletsa jalo masego re tla nna re bua ka ga yone fa e setse e le kgonne jalo go atlega mo go yona re a leboga ke motlhagisi wa documentary ya Breaking Chains Story se ke vukile Rakgotla motho etso re tshwanela ke gore re tlogele fa re lebogetse nako ya gago le theetso ya gago.